Bapin Nation. Take your clothes, pack your bags. How maneno lisema. Mesha choshwa na mapenzi. Wala unitaki tena. Take your clothes, pack your bags. How maneno lisema. Nikitoka ndani kwako nisi kanyage tena. Nende far away. Napenda maneno we mama, na kuchana wewe, huna huruma we mama, basi baki mwenyewe. Unapenda maneno we mama, na kuchana wewe, huna huruma we mama, basi baki mwenyewe. Salama, salama, yeah, salama, baki salama, yeah. Nimechoshwa na mapenzi ya dharau,
dharau.
Mema nilotenda yote umesahau,
sahau.
Acha niende zangu mbali right now. I don't give a fuck right now.
Usinidhalili je, kisa mtoto wa kike.
There's a pain in my heart, but I need it. Cause baby, when you do that, you know that you break my heart in pieces, and I cannot take it no more. Cause baby, when you do that, you know that you break my heart in pieces, and I cannot take it no more.
Napenda maneno we mama, na kuchana wewe, una huruma we mama, basi baki mwenyewe. Unapenda maneno we mama, na kuchana wewe, una huruma we mama, basi baki mwenyewe.